Aya, twende sasa tena. Aya.
Moyoni mwako unapita. kusaidiwa
na Bwana. Tunaosaidiwa tuseme, tunaosaidiwa tuseme. Ai 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 ai, everybody now, wewe, everybody now. Are you happy?